kalomulizo bubaka wendese senyanga butate mwe bisoko
nawende moku wanka wanka batendo wotasirina katonda wango nansonyiwa
batendo zatondiko
bano kuyomba kwentade mazekula babandi abali mukuyaga yago kunsinge ndwade zibalide
akokulyo kukafuna bamunga kambirigo
obulamu businge byenfuna abasinga byetusaba tata zesatewo kukwebasa lwobulamu bwompade
webale mukama
kekwantusiza wendi onkumyenga bwendi
webale mukama
onsingira mapula gensi
webale mukama
ontusiza wendi onkumyenga bwendi
webale mukama yegwe mukama
waliwo nolumu gwe lwokela nokaba lobitebereza mungese kufundiride aboluganda basawa bemikwano bakulekawo buyambi tolina notunulire seno nga buli omu akunyigolemwe buli kibune wetamwa basinga batuka nokwetuka ku migwa naye ng'ebikumalamu amanyi ebyo byansi nze nebasa mukama olw'obulamu bwe nina kyekyobugagga kyolina kyekisinga kekwantusiza wendi onkumyenga bwendi
webale mukama
onsingira makula gensi
webale mukama
ontusiza wendi onkumyenga bwendi
webale mukama
yegwe mukama bandi baddewo bandi guliridde ne beterekera ku myaka naye mukama yasalawo kubanga okyali mulamu lwaki okulembesa ebirala mukama kati nze gwe nfaana kubanga yankuuma wadde mikwano kindekawo mazima mukama yakuuma sifuddeyo ku bugagga nze mazima mukama yakuuma ekyokulya ekyo ndabirawo mazima mukama yakuuma mbasaba mukwatagane mazima mukama yakuuma webale mukama yekwantusiza wendi onkumyenga bwendi
webale mukama
singira makula gensi tata
webale mukama
singira fesa nesambutata
webale mukama
osingira makula gensi
webale mukama
abalana bebe